London, London, London.
Black Market Records.
Kaka wakaka na kata maji, kata dawa meza, tukunywe turudi, soba tunywe tena na tena tuzidi. Tule leo ya jana sidichi, bai koko, zamadi koko, igo koko, digo lolipopo. Inachoma na ngoma ni noma, na kama imekoma liko lolipopo.
Subaru au bima,
bima.
Konyolo nitilie mama pima,
bima.
Godoro nilalie nikizima. Mini uhuru siwezi weka azina. Omosh pewa lon toka China. Sitake stress save number bila jina. Sakata na doba hini masaka. Weka tuka kitu nitakuja hapa asapa. Uzi kwenye masafa tafanya vile inafa. Ujue hini genge don wezi leta sabota. Siezi kula pako kini nyima kula samosa. Venye umepako sini blame miyako makosa.
Kaka wakaka na kata maji, kata dawa meza, tukunywe turudi, soba tunywe tena na tena tuzidi. Tule leo ya jana sidichi tena. Bai koko, zamadi koko, igo koko, digo lolipopo. Inachoma na ngoma ni noma, na kama imekoma liko lolipopo.
Kenya before shoot your shot wasa kulenga. Ni denza, ni benga, cheki wasa kujenga. Wahenga, whatever taja jinalie nena. Akuku zindenza, jogo kutusimenda. Henga, kama magic, nda waenga kalenda. Sina time ganji kukujenga, ni meta. Matras kuzime, njoni kukansu. Hustle ni mziki na bazi, kona maso. OG connection, hadi kwa keni na 4G. Kuzindo rende, hadi yo fastness ya kubundi. Luku ni fresh, usini fana niche sushi. Rundi, donga za kuni
kukule. Kaka wakaka na kata maji, kata dawa meza, tukunywe turudi. Soba tunywe tena na tena tuzidi. Tule leo ya jana sidichi tena. Bai koko, zamadi koko, igo koko, digo lolipopo. Inachoma na ngoma ni noma, na kama imekoma liko lolipopo. Choma na ngoma ni noma, na kama imekoma liko lolipopo.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track. On the track, on the track, on the track, on the track.